wagibelindi zabo utuzobuya uthathekile ulahlekile uthathekile enulahlekile ushiye indlala ukuthi uyofanda ibhadilele izikobe ngithuzobuya uthathekile ulahlekile uthathekile
Take it, relax, take it, take it.